yinkinsela futhi wathethe bantu wafekana nokuqindela mzibulana kangubo ayi 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 idumi kanje kodwa ke kulungile ngoba vele kushaya idosana sithule nje siyabona.